study. Now shikia kwa mistari. Tangu wenzi za DVD, CD na kuanga muatari. Now let ya burudan kali kali. Juna piga Gucci chini na wapigi ya champali. Original. Wanauliza maswali. Ikiwa ya tajiri yule ni tajiri wanani. Yo yo yo.
Excuse me mon amour, in candy e pinka, and yimi doggy more, can get to singa. Ay, yawa, magi mage, ukaneno, yokama, uloketi ju, miso dwe tu podutar. Bit mok chuli tibado rigo nango, apilo moki chamo tolungo dogi nango. Samilo choki kuyo, kendo let negindi, kata yako gilwaro kagi chiki mondi podi. Ayawa, kendo let negindi. Doggy chicky mondi podi. General.
Nale 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 nale.
How ataki tuto boy. Kina nanya wana kesha popo watu roge. Kina nanya ni wale wale wale. Wale wale wale. How ataki tuto boy. Kina nanya wana kesha popo watu roge. Kina nanya.
Zenyu sitaki leo. Kwanini amfurai kuona maendeleo. Sikupenda kwangu baraka ninazo nyingi. Naelewa wivu mko nayo nyingi. Mnakesha mkiomba sana nianguke. Vazi langu mwona mwatakati ya tope. Pamba nyeupe
mepepe.
Watiaji nye
silete.
Mtangoja sana nyenyeke. Kunywa chupa mzima na meza pekele.
Taliban.
Hawataki tutomboe. Kina nanyao wanakesha popo watu roge. Kina nanyao ni wale, wale, wale. Wale, wale, wale. Hawataki tutomboe. Kina nanyao wanakesha popo watu roge.
Yole chonjo.
Kila kitu sawa freshi.
Yole chonjo.